It's Extreme Records.
C'est mieux international.
Turn it on.
Trace Peace.
Nimm Selema. Alola. Vajizei. Tinelli Pushon. Tifua Konji Pushay. Pushay. Infushay. Ame Pushaya Komutem. Chifume. Why catch it? Show send temwa. Shako temwa. No kutobe damu temwa. Why wanna venu? Ava mucheta chenu. Three quarters request. Uba fuila fiwa pin. Why? December to yari January. Bako titule misefiamu mwaka upya. Why malonja vela pambali. Punish eulonja mangosha. Ichalo tachava fair. Na simpa fidu rare. No bempa fukulea mtu one day. Beko findo tema vea. Nolo veo vea. Lipi wala mela pomotu one day. Kintu fiali pena weleni. Avantu bashana fiembeni. Chali woboka wangu iseni. Otherwise we've gone iseni. Aye. Ifida kalimpusha Ewati ya wakashi kumone fibusa Ida shidiri kukuno kuhudu Yalimu kabila ngafintu tafili gudu Wambiati nindu wa shithen Wambi satanisti Awana blood money mula bae katalisti Wabuno shivu akwe Limpi wala mufingali keba fiapalu akwe Ichi shika titinji shifu Na nevo ndetino kusapingulu Limpi wene hali fipi vila fielive Elamu tete mwivile.